yande joni wittodi emin ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar Dianganta on ndera ko e kibaruji men ni fedde loctroɓe sisas nani ɓe naati nder murtere ko paddol golle ko balɗe ɗiɗi hannden e jaango hooreɓe mbi en ni hoore huɗo leydi maraɗi ni no tawra saɗarma rafi denako dow waɗango himɓe kippiteje e diwtol himɓe ɗum waɗini paagode sirii batu joɗa kaalen yewtere men pindinol hannde min jaha tana bande to worɓe jaata hormine natte fo acceede acce rewɓe rewɓe no mboytoro e fi o tokkomi on nampirtol haalaji rek kibaruji men loktoroɓe kawjiɓe e fi cellal tawaɓe nder fedde sisas ni ɓe naati nder mortere ko paddol golle ko balɗe ɗiɗi hannden e jaango noon ni ɗum ɗo ni ɓe galana e boytoro e rafi yettingo aadiji gonnoni ko e koƴantaɓe dow fi golleji maɓɓe ɗi noon ni no nder mum ni hano ceɗɗe loctorojo hokkote nde ni waali no golla noon ni ko ete garde nani famaka albachar yakuba kanko woni sg noon ni ɗiɗaɓo de fedde nden nani famaka o hokki jaadimin sakina gazibo
nous agent de santé minen loctoroɓe garde momin gaɗata dalila majjum ujune ɗiɗi kan woni komin ɓeydante lewru fuudo jobdiji amin ceeɗe ɗemin kokkete ɗe du kana fodde golle ɗemin gonmiɗen gaɗa ɗe endan ngam no woodi ɓemin gaɗi ditta golle ɗe endan keɓanɓe ujunaji sappo e ɗiɗi ɓeydade dow jobdiji mumɗen degon golle ɗemin gatta ɗe endan no ɓuri baaɗe maɓɓe ɗuɗude ɗum saabi komiɗen ƴama gomnati durwa fonnude hakkeji amin har ko darata ɗumin fa handen ceeɗe jande bandiraɓe amin wonɓe no janga ɗo endan leydi Niger e yasin leydi di endan gomnati durwo yoɓude ceede jande maɓɓe ɗe endan ga heɓude mosola du saɗormaji amin ɗi endan waddi ko miɗen gaɗa murtere de endan bandiraɓe amin ɓe nanayi murtere de du fuu miɗen giɗi du ɓe ɗowtano murtere de endan ko watta min jiita hakke amin
département mo birnin gawre ni nder région mo doso no tawra e jaccere sarwosuji farfi cellal ana himɓe noon ni ka woni ko préfet on fantini ardiɓe fina tawa ɓe wuuro gon noon ni ɓe kolli handuɓe kolle saɗarma o dey fawaranden joni mosola heɓaka idi mbawci kanko woni préfet département birnin gawre nani famaka o fantini jadimin adama dawaji
sur le plan sanitaire
an konata filla harto cellal ɓalli ni ɓe ɗon hôpital mangal ngal boboyi wala nokkure to ñawɓe gollante o fii du min kalani o hanɓe haalanede ɓen min koƴanama aadiji e heɓande ɗum mosala saɗorma ɗiɗaɓo tawaɗon woni eɗen godi gollitirɗi de ɗi kendiraka eno hanirley département on kam woni filla looreji koƴoji nawaɓe wittinora lokotorore minen kayno min goti loore ambulance amma nokkuje towtuɗe gere ngala misali nde en koƴƴi leydi commune mo Fakara ka ɗo endan wonno gollira ɗum ɗo saɗornam mawɗo noon ka noon miɗen ken e tefande o fi mosola nde Allah jaaɓi
a iromédier inchallah
rafi laaɓal nder wuuro Matamay fuɗo nder dungu gu ko himɓe tawa waɗini hooreɓe loctorode nden noon ni ko wuuro gon waɗi tidane noon ni e himɓe gatta hilnare dow ñawuji ko fi rafi laaɓal wawta waddi hano ñaw doggur e turre choléra en noon ni laaru koɓe gaɗi ɗum ɗo gam ɓe gaɗana himɓe yewtereji pindinon noon ni nani famaka haru jibji horejo noon dow fi hano ñawtol dow fi laaɓal noon ni nder loctorore Matamay nani famaka o hokki Habu Sarki Salay
hano ko narta filla ñaw choléra ɗum laabi ko hisintaɗo nimɓe kam woni jarol ndiyan laɓɗan ley gallure yaade nder gure ladde fuu kamɓe lootude juuɗe mum e kaatare yaade du e wakkati neɗɗo hantiɗi jaaki gaɗa ladde loota juuɗe mum kando kay faa laaɓa an kayni hunde fuu ko tunni so niɗɗo memi ɗum loota juuɗe mum woodi du ɓiɓɓe liyorɗi kecci ɗi neɗɗo hanana lootude ɗum ko ñaama ɗum ñamdu ko nimɓe ñamta ɗum du jonge faa ɓenda kinne du e ñamude ñamduuji conneteɗi yaasin ɗi ombataake ngam le wakkati ñaw choléra o buubi no waawi hoɗude dow mum sabu ñamdu non wondu no yiilode e mum nokku fuu
nder leydi Niger ni no dimma bononde ndiyam gaɗaɗan noon ni hittaade hikka de wontiri no waɗa himɓe ujune himɓe hano herme e capanɗe tati e jeetati kamɓe maayi nder maɓɓe himɓe herme e tato cuuɗi kancaami dow maɓɓe woronje e joo kamɓe ndoɓe joolnoo nder ndiyam dun wada kanani fuddorde dungu waranden kenga sappo didi lewru septembre du mo gonden der mun nonni der andi nore warden ni ko watta himbe o june kemi didi kambe ndiyam nyaami nonni ko burta hano cuudi o june nogay kanchami fi odo me mana region yiji jitti leddi Niger fu nonni dun doni ko buri ta himbe chapande ujine chapande jeego o kambe ndiyam nyaami der leydi zander nonni mara do no bura himbe ujine chapande joyi e jeenay nonni kambe ndiyam dam nyaami lami be fina tawa hano hautade e modibbe hano dinaaji nonni be region maradi kambe kawra ko be kawra do ni batu joda kalen kan wada hakkune mabbe he bibbe wuroobe don don do ko wattani har ko je watta batu joda kalen o moy fu hokka bawde hunduko mum ko wattani har ko je watta filla jonde jam tabbintina e ciodol entan hakkune joddi be nonni der region mo maradi don do ni har ko je watta hanu fitinaaji e ko nandi e mun ko wonno wada don wadi ni fedde pagod siriyi o batu joda kalen nonni gan hebugo hanu mosola do sadarama rafi yena ko nonni nani famaka jan nyum garba aliyo ho bi en ni kanko ne lami do wuro toda o fantini jadi min Mohamed Mamman
la région de région maradi misali département ma da rumfa e gidam runji dermu en rafika jero hakkilu fukkingol tawa sanni fudu der commune cibiri o buri caka lebbi didi kippitan e sappo e tati goni gadaade dalkale handen kejoray be bawadu fukkade der cuudi mabbe minen laamibe tubal commune gidi kan woni min ballere ko watta min bawo wadude batu joda halda dalkale de enden wombe der cakantaraji amin de do fi rafika jero hakkilu fukkingo andan ko watta be bawo andude nobe tokkira keba mo sala majjo be boddo duni fa handen pelle bombe de enda gande en dari duudal der mabbe fu jahilaku kanni wonno wadda ibe batto pelle de enda kile kewde du mi do jama himbe am dilloa der nokkuje tawrade rafke jero hakkilu fukkimo go enda be badu to burde naku gan jodi do ton enden ni no der farritare
di venu me prendre
ko burata himbe o june dido kambe en kaja balla de lady difa nonno andinore de fedde hawjine fi ballakaaji yago e himbe wadi o shanon ni der andinore mun de wadi asawe bittido der jewtinaaki mun ko wadi joy lewru septembre nonni ko watta jon en baale kembe tati kambe en cini dillugo nonni der nokkure hinde to himbe perobe gonno jodi der commune mo kabalewa region modifa hakkune noga e jina yago woranji e go lewru utwa tun nonni ko watta himbe himbe ujine sappo himbe ano sappo ujine sappo e jeego nonni kambe dilli de nokkure den ar ko tawata habaruji den bi enni hano fijo hurfare kirsale nonni no wadete deni lamdo jabi no gay didi yago no gay e nay lewru septembre du nonni der wuro ingal leydi Agadez ka woni andinore de minister hawjine fi durungol wadi jiena e lewru septembre nonni durobe kambe goni dangral mangal ko fijo ano bi enni durobe nonni fi odo ni andinore de be kolli wide dum wadaka law nonni nani fama ka horejo fedde durobe leydi nonni ka pan bangere Agadez Umaru yelli o fantini jadimin Musa Mamman
L'annonce a été tardive.
Andi noreden none bunon ko wada dun sabi ko hedde amin miden don jamondira ginandan fu noy bandirabe amin duroben kawrirta e wadde fijo hurfare bitengo kirsalengo dun jibondira ni min muradu jami dun wadi ko miden jamondira ere bawde de hen wattete e hawrude durobe be filla kellal dabaji din e tugal majji no wodi habar ba goto woni hebaka do filla jonde jam e portal non ndenne no le wakati momo filamu hani wadede to fijo kirsalengo amma jon o mingonana e jamondirde dume gomnanti e pelle mbalobe sigili yade to durobe be e fa hande ko gadi wadande be harto tindinoje den kulle de woni burde suludem
musum de cette inquiétude
Mbiba Haruna ni no debbo gondudo duubi chapande nayi nonni mo goru mayi imo wodi bibbe nayi nonni kanko tan woni debbo chonnowo shayi der wuro birnin gawre region Modosso gollal non gal worbe gatta dum fu wadaini golle de sulamo sabi don hettamo firta muraduji makko nani fama ka Mbiba Haruna o hokki jadi min sumana Ahmad Tawado birnin gawre
miɗo waɗa shayi, buru, kafe e lipton fuu emi sonna faa e attaye emi waɗa emi sonna. Connol shayi komi waɗa ɗum anndam mawnal ngon arti waɗude ɗum. Nde emo waɗa jahaangal sey o nodda kam o wi'a mi wara mi sonnanamo, o holla kam fuu no ɗum waɗirta faa mi waawi. Ko o maayi sey mi jooɗi nder nokkuure makko emi sonna. Miɗo heɓa nafakka sanne nder majjum. Mi e warooɓe cooda shayi o anndam meɗen narri sanne. No woodi ɗum waɗanɓe jahaangal de darike coodi ɓe jari kafe on en iɗum wela ɓe sanne. Woɓɓe iɗum baa hayɗino ɗum. Nder luumaaku guuni mi wala fuu saɗormaaji go. Imi heɓa duu komi huntira haa
juuji.
Kollol baawol ni ko tefol kuppumo Alpha Zazi ko Taekwondo ni fuɗɗa jeenayi e lewru Septembre ɗum hanti 11 alal noon ni mbittiɗo noon ni kollol baawol kawrungal pelle région ji yettiɗi leydi Niger ni fuu noon ni nani faama ka maître Cambiano Seydou hoorejo ɗiɗaɓode fedde nden o fantini jaadimin Sakina Gazibo.
Fijo Taekwondo gaɗaango goo e nden kulobuuji capanɗe nayi e jeegom ka en tawa nder maggo. Kulobuuji du faa hannden huɓeere ñamay e ɗiɗe reedu leydi ka en ngari to fijo waɗaango goo e nden. Waɗooɓe Taekwondo ɓee du sukaaɓe yahde mawɓe ka en keme nayo e capanɗe jeɗɗo e jeegom ka en ngari e laawol ngol e nden. Nde en ndaari ni hikka fijo mum goo no feerodiri e fijooji gaɗaaɗe bitti ngam himɓe ngari sanne. Yettoore Allah du no woodi du ƴewtinaaki moƴƴina ko waɗa nder laabi gaɗol fijooji Taekwondo ɗi e nden. Ardiɗo fedde Taekwondo leydi Niger kandu hokki laawol e ardiɓe pelle tawaɗe nder reedu leydi ko watta ɗum durwa yahdu yeeso heɓo nder gaɗol Taekwondo o enden ɗo leydi Niger. Arana majjum duni ko ƴewtinaaki moƴƴina fondita laabi kawjiɗi gaɗol Taekwondo o enden
waɗae.
Ganduru didde fi worɓe dilla wonɓe leyɗe mum en no jaha leyɗe janande wuro bande ni département Magaria région Mozander ni gollalo waɗi rewɓe ɓen no wonno boytoro sanne dow ko ƴewata dillol worɓe acca rewɓe maɓɓe wuro e suka e maɓɓe noon ni fi ko wonno suulɓe sanne. Ngam fama heɓo nani fama ka madame Sabua Ali hoorejo fedde rewɓe gonko wuro bande noon o fantini jaadimin Zara Bukar.
Ɗume woni saɗornam ɗan rewɓe tawda ɗo endam bande ko ɓuri suulude ɓe?
Kamalmene rewɓe bande ko ɓuri torrude me kaw woni neɗɗo Allah hokka ɗum ɓiɓɓe amma heccoray no fuu ko wawa ñannude ɓe. Hana du jawdi gommin goodi ɗimin gollira komin keɓa komin kuntira haa juuji amin. Worɓe amin kandu dow sappo maɓɓe ɗiɗo yahde tato kan tannon ballirta dekiraɓe muɓɓen. Debbo sey gorko dilla accida ɗum e ɓiɓɓe muɗum baa ko ñaami wala. Debbo on wawta e acciri suka e muɗum rafo ñama ɗum to irni e bannino woni e torrami
musamu wahala.
Oɗon miila ko goriraɓe rewɓe galano kumta haajuji dekiraɓe mumen na?
Worɓe dow haajuji debbo nayi deɓe durwi goto tan non ɓe bawta waɗude. Ahan debbo a wala no accira suka e maɗa.
Worɓe ɓen ɓe jahan leyɗe yasin tefoyde ceede noon na ɓe jooɗi wuro ni noon wala ko suuluɓe du?
De goonga worɓe amen gon cuula no woodi du nder maɓɓe dillamɓe faa duuɓi nayi yahde joyi boppa dekiraaɓe muɓɓen e sukaaɓe. Lildol ngol du sey ɓooyi demɓe lildowa kasen deɓe lildo e seɗɗakal noon. Ɗum wawta e ɗum hunti haajuuji sukaaɓe jeego o yahde jeeɗiɗo noye neɗɗo waɗata. Amman de goonga ɗo en bande menen rewɓe de men keɓanaama balla men kecora. Gorko hokkiimen hokkaamen men mbaaway huntude haajuuji amen.
Daane nde gattata yahde he ardiiɓe leydi kam fuu e pelle balliroje.
Daane a woni ɓe jurmoomen ɓe keɓanamen balla. Gonnati kandu nangana worɓe amen ɓe keɓa gollal ngal ɓe gaɗi ngam ɗum haana accude worɓe ɓe enda eɓe dilla eɓe acca ɓaale maɓɓe. Nder leydi amen no woodi to ɗum waɗa demal ceeɗu ɗum nafo. Ɗum hegginaaki gorko Allah hokka ɗum ɓiɓɓe dilla acca ɓe. Worɓe ɓen en nde ɓe gaɗa demal dabbune e ceeɗu rewɓe ɓen en no balliraɓe ɓaale maɓɓe kecora. Amman gorko de dilli debbo wala ko ñaama rafo jooɗantaako sey debbo on en yaha waɗo ko hersinigon. Ɗum du sentene ɓaade nden fuuno. Ndenne ardiiɓe ɓen en ɓe durwa heɓude musola saɗormaaji ɗimen tawra.
ɗo min danata habaruji men e fulfulde sey jaɓito ɗon habaruji e hawsankore mo Asumane Sina yettin ton. Gaɗa hawruɓe habaruji ɗin fuu kettino ɗon Bato Joɗa Kale mo Rafika Tahir waddata kirten to jam hirti.
Thank you.